Caro lena. Uyakumla ndichazela ngomendo wam. Well, umyeni wam uBonole waphuma endlini kanyemeni esithi yawugangela iyetye ndabe ndiyagqibele sekombona. That was 10 years ago. Andinqangqatheke yeah.
Yeah, man.